Tamani, Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watara to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sekou jam wali sakrabe hedibe. Balde tatti yopitere lawol dimbal le cercle bankas ngallo kawral heba ma sabi ima daraji pelle halnen en e ben lamu banyagara. Jamara tumbutu woytiki tiadele ngonne le jogol en ben nyobe to lopital region o ardibe cellal be hulti video sabi nyakugul dotra en yogabe. Ko buri milliardu noga e jeegom hertante projet hotogol deejere de sahel ngil ko go heejo huntante hore le nokkuji kewdi groumari malindi e ngoni sama kawr yo men hande bete aljumaare jetti 2023 bismillah sakrabe tatugol lawol to dimbal tonno cercle bankas do RN15 gilla nyandi talatare juy décembre ngouti alalba mel akamsare kenyen jetti décembre sarti o yo balde tati yo tiagal kaltidal hakunde halnan en lamu banyagara e pelle kewde dimbal dalkuru himmeji totama ben kambe lamu ko be wonande hejabe ben majotobe kedana kum hebane du faysan wali cisse e citasibe
Omar Tessoge goto e ardido hayabe dembal ka holiti wede be jabe yoppitide lawongol tafon lewi mako metti ko be gondi holitide la nyalo mo hande o falaato hunde timmore kinako be tewta ko ka be ngadene dum
le talkurnu me holliti dabiri fietedi yalla saram am suutabe to yimbe lonbe hite an haba yoppe tiagal mudum lamu du fiet dabiri yalla dawal gal mangal padana hebe hakkune genni paru kan e banka wana nato sabe deejere hebe nuku amew me janti kasin honene cercle bankas fu reninde kono wala dum me yoppita ngol lawul
jeunesse badjangara holiti wiide wakati war jonkano kana ko be leedini hani hinnaade kabaru bilido en denagol region o amadou lugue kany woni lamido conseil local jeunesse badjangara
me wadi majere wotere cagal mudum me jotti me jandide e ministre ko heewi ko naari bangal lafi deejere ko mata lamor amena do gafa hannen torra lunki hunchaade lafi deejere ana tattede fu mede tewtra lamon tinno fiya dabireji yalla jamare e jolem en fu ana rente le raison badjangara do
mi cintinde tan wiido fuddoro yontere de rewbe be hayabe hewbe woni hakkune mu en ujjino lawol gol be noddirta RN15 dembal fabe kolita metti mabbe fewde e rafinde na gondo le nokko o
sakrama tuta klajmo du kabaron banga bem am facebook e do twitter ciktar lata do nado kiddo alqaida al-hasan ag mohammed andan jogola mako nyandi alkamsar sapo jetti janvier 2024 chambre primaire et instance 10 cpi ben hokkan jabu mudun su tawe bambe do yopete madun o jukete ben kanko nado kiddo ben kanko jadinki kiddo no avuka en yimbe la torrabe na du na heppi jati ben do jabu kanko maître seydou dumbiay goto avuka ben yimbe la torrabe mo gikani ben ko jab odo jabule ben sargongul kedana ko hani adam amadou haydara do fustango sita sirbe
mene mede tijji kanko noddirta al-hasan o jukkado no on han uddede le kasum o yaltata abadan sabi o wadi bonalaji kewdi feetude e bane adama be yimbe tognabe an hani hewdi hajjeji mu en me yi jati cagal lunga goj amen wadade bonalaji di on neddo wadi du anana to sabi hannen ko cpi tonga al-hasan sabi yoga holliti amen wi o bonni kaburuji yimbe du fuyo misaliji gomdindi dimo holliti ko wana tar sabe on e jukke min ke mi tijji min e jodniri du o jukketedo
conviction jamare lamu tumutu ben wetike jogola nyobe le l'hôpital tumutu ndenno ala haligo do gilla dubi kewdi holti jundo ya natti tan jati sabar kabaru nyobe yogabe kango fatiata on hebene bangal mundu kedon fastango alcici e citasidibe
nyawbe hewbe kanye do to dum em woni kolitibe mette mudum fewde no be bisimintele su docteur Tombouctou kanye no be chawrirtele nokko o yoro mayga ye goto e hakkuni mabbe wam sara mako mo donti don
ay du safari me
men mi waddi min an goto mi nyawni gam hebi torraji fa hewi mi metta ma sanne sabi watti fuza hokkama ordonnance so wida yahan chooda chafaden le pharmacie goddo docteur be jabata be yamirten so la yaha chooda chafaden nokko kambe peetun do natki hono teodre kalti tan le su docteur amendo mi ge un sugil ga wala seeda so ni wala dabiri fi yalla o torra ana babayto
de ko koyde jine
beedaade yuruku maateteedo nokku o yimbe heewbe ka holiti wiide sur doctoronde chaworbe nyawuji yogaaji ka wala le mayru alhaj baytillah yo goto le fedde men udirta collectif to moktu reclame ses droits
le sur doctorore tumutudo men lafa gollobe ga fe goto suusa halde dum le sur doctorore do sabi wakti fus a wadde nawado attaman doctorobe jabotobe mabbe so wala stagiaire en attambe contrat chelen doctor tegeraje fu wala sa waddi neddo ma na wado a anda foto yata men tampi fa wala sedan li doctor tumutudo
kanan ko be kuma ni be cellal nokko o ka holiti wiida ana anda ni jaati o don kabaru le wi ardi do doctor m nokko o so doctor ne ana nyaki doctor m kertabe
ñande alal barande mbir kawrtal todobal heftugul deer ben lisa ngil fudi bamako do o do projet lulo PCRS ben PCRSS nono hinoto kabaru ben kuji groupement rile mali dum woni moti banjagara duanza tumbutu gawo e menaka denno dum holitri kambe ardibe nde do fede PCRSS fatia tratamaton wonko heben kadi fostango sita sidibe e alcisse
li Abdel Traoré secrétaire général ministère humnin kabaru kebal e golleji wattedi waran faabo yimbe jodi be li lefol sahil
la région du sahel lefol sahil gel ana wondi fewde titalaji kewdi li hakkune majji ana rafitobo titala bangal nyamal basi hakkune janyili di ana wondi mater do sanne satere nawone terroriste en be do wali tawti dum fu
hejabe ben nukuje ko fotte obbatu politika en weltike sanne do di dabriji kesi fiadi li kambe hejabe région menaka motti be de nyagono hebde hono o projet
waram latal sababu faba de san yimbe ngombe nokko o hejongo ana darono kuluji kew do he na fo san ne region muti kay gumar nde hore fu
kolutunde wi o projet kalsuku itta e mudun ana buri milliardji noga e jeegon e milliondi temedi jeegon sifa
kabarun jibu hakika ele be gulure kewde suudi forwaso golnobe ko mun en nanno imadraji ngadaadi ben wada ngade bangal pelle hontode de do ben dudo go hono dido jibu jawdi kay dun ardibe lamu yalla odo golle o nangota ka dum fu tawede wonno nambaraji gurudi di jebete ka bonandaji mabbe na ben satti sanne yalla de bedro fam do di do stifaji ben yurgu yurgu kedda nako adam amadou hede bari hewene do fostango sita sidi be lcc
yurku yurka ko stifaji didi lewi kanko ibrahima ben mamanta goda andru kabar sariyaji
tit corruption active
ala wudi stifaji bu mo gollo jati ndarata neddo ngaro nuko mako yobudi kalsi yalla hajma ko no bilto stifa goddo jibu dun yo wattu mo kesendin do golle mo huntale service wonko yobani fonctionnaire o yara golle mako na yawa
pour un service
le lady mallin joga holliti ton a wala neddo jo semme ana tidi heba hore do sabi hanne sokko heewi e mabbe ana biso yibe yogabe so heba hore
do waga jatti de ngadondira ne amunyaji profu fakunde irabe sarabe e sakirabe me di nonno nangede sabi vignette wana yobbi temedi yalla irum bilto min dun mi meedi yobude umnyere yalla 41 na umnyere siki wala yo sifa jibu non
gabbe tawe defu yurku yurka ko hunde wotere ko hadali saraji leedi mali misali tum mode temdere nogay e tel nogay tati politi dum ibrahima ben mamanta goto andu kabar sariyaji
e la peine de la
kujidi na yuwe do sifa bonandaji di so fonctionnaire non jomun jukete e wudu dubu joya dubu sappo sudu kasu so golono hore mudun yo dubi didi yari dubu joy
ko nari bangal kebal yurku yurka ko ana wadda kutiji kewdi le mudun lewi kango abdul karim jamteni goto andu kabar keban ko holliti wiso yurku yurka ko hebi semme ana wadda torra satti sanne
le ngol pour le to maliki
alqadara talka ko le mali yu hakunde chaban nay chaban joy le temdere bangal jamarande jibu jawdune be don tan talka ko jamarande yimbe ngada honni andana kabar mudu number on ya fu famo no yade nambraji tusko di mi ngata di ko buri hewde jamarande di ngade dum tateji di fu
parce que elle est à tous les niveaux
walle darnina habre yurku yurka le ledi mallin politika metta ma sanne chagan ko mati fa hanne yurku yurka ko ana wonde hebde semme le ledi lewi amir ne fadde Moussa Touré on tewta jamare tinno heba ile
do golleji dim kani ngoytade nan kay mi kaboto di nyande fuf bi ndarata yimbele yu salade wadi namara madun be ngoyto kala sifaji mudu sunu dum tawraka en boyan e dido sifaji di
ciagan imadraji mod warade fu yalla yurku yurka ana accele leedi manni fa handen ko kabar ana mata tatte di fu
takabe mbien pambi do katene kawol jom hande mi ton torof safu mbien humpita do via mo 37321 ma on ndey do application to tamani bangal play store o sere yotra meden magazine
gattono koy modon hakkillo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiyade onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawal chaldi nawal hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudu ka non nawal chaldi ko to fuf tampide djoum
absolument partout de la tête pied
nyaw jonté denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantene da woni ko holti wiide touré
ce n'est ni un paluk
yum gonga ngum sambinta odo nyaw ka bo walda fi jonté pali ma jonté goddo nyaw denga mo hana fi yebede no mo satiri bonondani den no tinu den ewtiade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
non do ya kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudu
minister kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
men yatra meden magazine na yewdu kabaru sukabe men dun ma hala dum woni wargol pallade de sukabe hewbe ngata li mali hononi tawangal ni denno odo golle o e wi kambe yimbe e finatawa yo sembingol gondal ma dun sagragal giiragal hakunde sukabe sato jadum la tawabu be lato yintin yimbe tinitibe yelade be do famu do ko dum fufu ben woni kanko kalifa gote on ko ben kada fosta ngal sisi e sita sidibe nyalle jam
ni choronange wulnge tow lamu sewu madu samake do sappo e didi kan wayrabe mudum jogi be lanspierre chabbi wondi warde pallade kanko ardibe hokki yamrore golle o fudda
ambassa fagal
meda meda fiya pallarde wakki fu sume yide ene yenta de kokoje meda fellade sume yide pallar ana ngaba fere ledde fira ne ledde debdo wari pallar gam fu waddan me mudina me nyama une wel sanne
alhamdulillah le komin nayoba disik bamako do min jide gubal sukabe don wakati yamde sappo wonto wargol pallade ka timmi jomka defgol majji heddi
ne bazafo
pallarde worbe du e robe an e majje gam mede mede nyama dum fu e damudum so min bari de me huttande honane dabani tegal mudum me duppade faade penna so na wada dum suka kuma wala fu wada kalde be ma e tanrabe ma to majji ana yedi sanne hono misal sa watti hen lamdan jati
nyamde tiw pallade wana ko yida suka be fule ngallorende yoga e mabbe wonko sifi e do sababuji ko hatta be nyande dum
min genni bam ko jodi yolama goto mi yehi ladde tewtode pallarde min ka gidi don goto mi watti jungo dalle geega sabe pallar gam hunne gonne ngati gam gidi de nyalane mi acci yade ladde fiide pallarde min ke mi yida fiide pallarde jati sab tew majje belaka tew pol pour welde kan sanne buri tew
pallarde
hore be galeji kewdi ne nyaloma hande o kanyu endu wari no pallade ko betti david kojo jodi do kajolo yo goto hakkune mabbe o mo micito faham no be ngadiranno dum
on pouvait sortir
sume yalti mesuka be didon matta do en nan hirta atame fota faybe sappo sukabe meden natande ciudi kiddi gay ciudi kesi fuddi mahede me jaba pallade so mi warti kikide atame hebi pallade fa hewi yoga amen ana wayadal ciudi innam en jewal landan yoga wadda ne banji be nanal mudum me defade be nyama dun welno san
bien braiser ça
wargol pallade yo gol mo forati mawdo woni mudum nam holitiri weede kanko david kojo baro du chapan nay neloma hande o odo gorko ka nimsay fi wargol mudum pallade
généralement les plus
ko pour hewle mudu fu suka dun semme kanyung hebata nyama nuku burdo welle on gabbe tawede fu yoga ana warda juude mereje hebata fallar kan fe goto wara meda sama samoji famme maso soni suka goto maskin ma hebi torra amina hono suka dum fu ko bo torra goto amina on be galle goto ni
c'était une famille
arande ele wargol pallade nayabe andanno homo woni hakkune sukabe jokolbe ngoro latare kala hali ardotodo ele wi dunki en andambe ko baruji bili de finatawa wargol pallade yo hune ko suka fu hani ekintinede sabi edum wawi latare sababu o lato neddo munyo neddo jogi do tinnare sannedu moktar kone yo dunki andando ko baruji bili de finatawa
arano li finatawa balebe neddo wado fide lance pierre fa moja heba wara pallarde o onko anti den naton gorko nyalade warande mobe ko heewi aran toni yi isugabe ana yaha ladde ana piade pallarde suko burdo welde jungo o bede wa miirade ana wa natade horejo nyennango man wa natade dosonge duwe misaliji di mobe aran jewata so heba anta suko wawda natade gorko darido nyalade warande
ngale nyaloma hande o honjitobe heewbe kanyu en ka holiti mette mudum fewde e ko wargol pallade golle mudum wondi yebede fayso edu hiddire nukule yogaji bedo sukabe ka fennaydum